satunulire byo byomuna bange byomugaso nanonya kirye kyamma ekyobulamu obwolubeerera kati ninanze eddembe obulamu obuwoomerera okuva lwe nasenza Yesu mu mutima gwange tambula ninesuubi emmeeme esanyukirira Katonda ali munze agobawe bisomoza kati ninanze eddembe obulamu obuwoomerera okuva lwe nasenza Yesu mu mutima gwange tambula ninesuubi emmeeme esanyukirira Katonda ali munze agobawe bisomoza Ebironga bikaye oyaba wota bongota Nalonda bulungi Yesu wanga mfako Kati ninanze eddembe obulamu obuwoomerera Okuva lwe nasenza Yesu mu mutima gwange Tambula ninesuubi emmeeme esanyukirira Katonda ali munze agobawe bisomoza Kati ninanze eddembe obulamu obuwoomerera Okuva lwe nasenza Yesu mu mutima gwange Tambula ninesuubi emmeeme esanyukirira Katonda ali munze agobawe bisomoza Ebyenseno twetadde Njagala bulokozi N'okuwonya omwoyo gwange Katonda obeera nange Katonda obeera nange Onyambe nneme okuzikirira mu nseno Kati mbita Ebyenseno twetadde Njagala bulokozi N'okuwonya omwoyo gwange Katonda obeera nange Katonda obeera nange Onyambe nneme okuzikirira mu nseno Onyambe nneme okuzikirira mu nseno